Blog Talk Radio.
Kurandirwa bisari kuseka abanyigimba numuhungu wa Rent Story ranyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'Imana ndabarahira
ngiye kubaramutsa nshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho ngira ngo twongere tubaramutse kandi tubakomeza kuko mama utubwira ubuzima mucamo buri munsi ibi ntabwo ari ibintu bishya kuri twe hano kuri radio itahuka no mu Rwanda ni ibintu tuganiraho mu buzima bwacu bwa buri munsi tureba uko abanyarwanda babayeho ubutumwa bwanyu rero nk'uko mpaze iminsi mbibabwira bababaje tuba tubyumva iyo muvuga ko ingoma mbi ya FPR Inkotanyi ikomeje kubatoteza ibyo turabyumva kandi dukora ibishoboka byose kugira ngo impinduka yifuzwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ibe yakwihuta idakomeje gutinda uyu munsi rero nongeye kugira ngo nshake wa muvandimwe uri hariya muri Nord Kivu imasisi ubushize nk'uko twaganiraga atubwira ikibazo cy'abarwandofone uko giteye atubwira intambara zabaye kuva mu myaka 1968 intambara zikiba magingo ya ziba ziri mu gihugu cy'u Rwanda yongeye kutubonera umwanya nkabangira ngo rombanze mu ikaze abasuhuze kumbe niba tumwumva neza mbere y'uko dutangira tuganira kuko kine kiganiro cya kabiri icya mbere twakira ibitekerezo bitandukanye byinshi mwakoze komantari zitandukanye mwashimye byinshi hari nibyo wenda mwifuje ko twaza kugaruka uyu munsi turaza kureba niba dufite umwanya uhagije kugira ngo tuze kubikwavuringa byose ariko natinze ndagira ngo mbanze nkwakire waba unyumva neza
ndakumva neza
kize neza kubona umwanya kugira ngo ugaruke hano kuri radiyo itavuka ndagira ngo mbanze ngushimire ikintu twagiranye mbizera ko nawe wabashije gukurikira wenda waragize amahirwe kujya kuri YouTube Facebook ukareba audience uko yacyakiriye ibyo banditse wenda hari byo uzakugarukaho mu byaba byarabajijwe ariko mbere na mbere ko twinjira mu kiganiro ngira ngo ufate akanya ubanze usuhuze abadukurikiye baba abadukurikiye n'abazadukurikira mu kindi gihe gitandukanye ubanze ubasuhuze mbere ko tujya kuri insanganyamatsiko tujya kuganira uyu munsi
akoze cyane reka ngusuhuze ndahera kuri wowe na bagenzi bawe mufatanya ubuhanga bw'ibyuma kongera ngasuhuza abavandimwe bacu Bimashishi na Rucuru za Murenge kuko bose duhuriye ku kibazo kimwe abo gusa burya abakongomani bose bafite ibibazo harabohereza abana ku rugamba abasigari muhira bavuga batenda abana ntibazataha ndetse n'abanyarwanda ubwabo ibyo barabizi cyane rero reka mbasuhuze bose kandi ndifuriza isha w'Imana ndetse ndifuriza ko nibura iyi ntambara yarangira bose bagasubira mu mahoro bakongera kubana neza ndumva nagusize ijambo
urakoze cyane kuva nyuma y'igihe tuganiriye intambara yarakomeje ntabwo yigeze ihagarara M23 RDF bakomeje kugenda bigarurira wenda ahantu hatandukanye urugamba rurabandanyije impunzi zikomeje guhunga umunsi ku munsi hagiye hakorwa amanama atandukanye ku rwego rwa Afurika cyangwa East African uriya muryango igihugu cya Congo cyinjiyemo hari proposal zagiye zitangwa ariko mbere ko twinjira muri ibyo byose muri commentaire twakiri bushize abantu bagiye nyine bagaruka ku mateka watubwiye iyo ureba usanga ikibazo gikomeye muri biriya ni inkomoko y'umuzi w'ikibazo cy'abarwandofone wakongera ukatubwira uko wowe ubibona nkawe ubirimo kandi wabitubwiye ubushize ubona yuko abantu bagerageza gucukumbura umuzi w'ikibazo cy'abarwandofone ariko usanga tudahurira hamwe kugira ngo tubyumvikaneho ijambo ni ryanyu
ubuzima bwa hariya mu birere by'iwacu ni ubuzima bugoye cyane bw'abavandimwe bahaturiye iteko usanga twitana ba mwana muri ubu buryo ugasanga cyane nk'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda abandi bavuga izindi ndimi ugasanga barabita abanyarwanda ariko wajya kugenzura indimi zabo nabo ugasanga ntizikomoka muri Congo zifite ahandi zikomoka yenda nguhaye nk'urugero nk'amoko aturiye hariya muri Noro Kivu cyane nk'abitwa abahunde abahutu n'abatutsi ndetse n'abandandi ugasanga bafite indimi z'ibihugu bibiri yenda wigeze wumva Museveni abivuga ati nshobora kujya muri Congo nkahabona abo tuvuga rumwe Kagame nawe yajya muri Congo akahabona abo bavuga rumwe burya nuko bimeze ubwo rero abo bantu usanga bamwe biyita abakongomani abandi bati ntiriyitebo cyangwa se ntiritwebo ese twese tukiyita abakongomani ariko ntitwemerane ubwenegihugu bwacu impamvu ni iyihe ni uko usanga hari amoko amwe yabaye nk'ayiganza abona ubuyobozi noneho muri ubwo buryo bwo kubona ubuyobozi basa naho bakandagiye abandi babe rero neserije iyo ntambara naho ishingiye usanga abantu bitana ba mwana bamwe batimuraba abandi batimuraba abandi batimuraba hakavuka rero imwiryane ihoraho idashira ariyo numvaga bamwe bari kuvuga bati kuva muri za 64 si 64 gusa na mbere yaho zabagaho zumva abanyamurenge bakubwira intambara bagiye barwana zagiye zimara ibisekuru byabo ariko bakihangana bakarwana ziriya ntambara n'intambara zagiye ziterwa n'ayo moko atemerana uburyo basangira igihugu ngo basangire n'ubwenegihugu.
Urakoze cyane, ubaye nk'unyibutsa nanone twabiganiraga mu minsi ishize aho hari telegramu yasohotse yavugaga intambara yari hagati y'abitwa abanyarwanda n'abahunde muri Noro Kivu. Usanga mu Rwanda kugenda bavuga bati rero abanyarwanda batutse kuva kera ntabwo ari iby'uyu munsi, abavuga bati haba hari indi gahunda yinshi inyuma, atahubwo nuko abanyarwanda batotezwa kuva muri iyo 64 kugeza amagingo ya Rukigeretse. Wari unakomoje kuri ibyo ngibyo Kaguta Museveni yavuze cyangwa inkomoko y'abantu ukuntu bashobora kwisanga hirya no hino, ariko nafasha arabisobanura ati uzungurutse ibihugu 9 duturanye nabyo ntabwo wabura kubona abantu b'inkomoko imwe ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Ibyo ni ibintu bisanzwe kandi ntabwo twavuga ko ikosa riba riri ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Noneho reka turebe ku cyemezo cyafashwe n'ubundi mu Rwanda cyo kongera gutekereza ku nkomoko y'abanyarwanda muri Congo no kureba ku ngaruka z'ubukoloni no guca imipaka. Ibi bibona ute nk'umuntu uri aho ngaho kandi uzi ingaruka y'igihe kirekire bimaze hano ruvuze ati guhera muri 64 ntagiye bitavuzwe, ariko se kuba u Rwanda ruvuga ruti tugiye kongera kwiga ingaruka z'ubukoloni n'uko imipaka yaba yaraciwe, ibyo byo ubitekereza biki?
Gakoze ibyo narabyumvise kandi nta gihe byabuze kuvugwa, ariko urebye njye mpamya ko hari uburyo bitashoboka keretse gusa bashaka gukora itsembatsemba yenda ry'amoko amwe atazaremera. Icyo cyo nicyo nashobora kwemeza, kuko yenda Serge reka nkugereraniriza amoko yahari ukuntu ateye, tuvuge yenda nk'ubwoko bw'abahunde n'ubwoko bwabaye hariya muri kiriya gice, ndavuga yenda kiriya gice cyo hejuru iwacu za Kicanga ugakomeza hepfo ahitwa za Mushaki ukamanuka hepfo aho bita za Masisi ku zone ariho umujyi wa Masisuri ugakomeza hepfo ahitwa za Nyabyondo ukagaruka hino ugenda ugera za Ngungu ukamanuka ari hasi za Sake bari kurwanira, hariya hose ni ibice biyobowe n'ubwo bwoko bw'abahunde kandi imyaka yose nabayeho n'abasogokuru usanga barabanaga n'abahunde, abahunde aribo bayobozi, basogokuru bakaba abantu babana nabo bakaba inshuti zabo bakaba banywanyi babo. Muri ubwo buryo ni abantu twabanye kuva kera ariko aribo bayobozi. Aho kugira ngo uzababwire ngo reka dusubire muri iki gihugu tugikate tucyomeke ku kindi keretse bamaze bagashira bo, noneho fata abatutsi n'abahutu bahatuye, navuga ko aribo benshi muri icyo gice mvuze, nabo kugira ngo bemeranye no kuvuga ngo u Rwanda ruza ari rwo rubayobora ntago byakunda. Hari abatutsi yenda bamwe bumva ko u Rwanda rwabayobora, ariko mpamya ko nabo baba ari bake bitewe n'uburyo nabo bafashwe. Hari igihe twigeze tuba mu Rwanda hafi y'abatutsi bose bo muri Congo baravuye muri Congo baragiye mu Rwanda bitewe n'intambara zagiye zibaho za 1945-1956. Icyo gihe rero hari bamwe bumvise ko hari babonye uburuhukiro kuko bageze mu gihugu kitakibirukaho kugeza uyu munsi bakabumva bayoborwa n'amatware y'u Rwanda, ariko hakaba n'abandi bageze bakagubwa nabi, tuvugenda nk'abari mu nkambi ziriya nkambi wumva ziri hariya. Kugira ngo uzababwire ngo nibayoborwe n'u Rwanda byabagora cyane bitewe n'uburyo bagiye bafatwa, bitewe n'uburyo bagiye babaho, kumva ko bagera iwabo bakongera bagahindukira bakayoborwa n'u Rwanda byagorana. Hari n'abandi bagogwe ujya wumva babaye muri biriya bice byazabigogwe hejuru n'ahari hasi, ababaye muri ya shyamba rya Gishwati barabitemye bahangana n'abaritwaga abacengezi baricwa abandi barasahurwa barihangana kugeza ubwo intambara y'ubucengezi irangiye babakuyeyo bose banamye hara ku muhanda. Aba bantu kugira ngo uzababwire ngo isambu ye iri muri Congo niyoborwe n'umunyarwanda azi icyo yamukoreye hariya biragoranye. Bo dufate yenda n'abahutu kugira ngo uzumve ko umuhutu ya kwemera muri Kongo kuyoborwa n'u Rwanda ureba icyo babakoreye ejo bundi bagiye muri Gishishi yenda mvugira aho ngaho hafi naye kujyana mbere muri za 1967 rero icyo babakoreye mu mwanya muto cyane bafashe Gishishi kumva ko bari bujye kuyoborwa n'abanyarwanda byagorana ikero nakubwiye ndikeretse bakoze itsembatsemba hari bakabarimbura bakazana abanyarwanda batuye mu Rwanda akaba ariho bahatura icyo cyo cyakunda ariko ntabwo kuvuga ngo bajya kuhambarikaniza hariya emere mpamya ko byari intambara ndende cyane nawe urabibona uko bahagurutse bose bati tugiye kurwanira gakondo yacu burya ni icyo kimaze kwikangwa kandi kiremereye gishobora gutuma buri wese afata imbunda akemera kurwana agapfa cyangwa agakira ndumva yenda ari uko njye ndibona
mu mvugo z'abayobozi b'u Rwanda bakomeje kugaruka bavuga bati hariya hari ibyo bibazo n'ubundi hari ubutaka bw'u Rwanda nabonye na Bizimana Ministre Bizimana wa Minubumwe ya Ministeri yitwa Minubumwe nyine ikwiye kwiga ibirebana n'amateka na Jenoside n'ibindi byose agaruka bivugaho mu kiganiro yatanze ejo bundi ni muri ya cadre yo kwibuka ngo intwari z'u Rwanda arabishimangira rwose ati izira zone zari z'u Rwanda anyway ntabwo ngiye mugaruka mu ikarita ngo mvuge ngo aho u Rwanda hari ahahe ahatari u Rwanda ni ahahe ahubwo inkomoko y'umuzi ngo natangiye nkubaza nyine ababa batuye bose bagomba kubana mu mahoro ubushize watubwiraga yuko ibi bibazo bituruka hariya biri hariya akenshi bituruka hakurya y'umupaka nubwo abaturage babanye hariya nta zibana zidakozanya amahembe birumvikana ariko usanga imbaraga nyinshi zituruka hakurya hari hari nk'amazina twakomoje ubushize y'abarwanije intambara cyangwa bazirwanye n'uyu munsi turacyabumva baracyavugwa ntituraza kubakomozaho iki kintu cyo kumva yuko buri gihe igitekerezo cyaturuka hakurya bigira ingaruka ku ba rwandofone hariya muri zone aho baba batuye ukeka bishobora gukemuka bite ukeka solusiyo yabo iyihe kuko urumva yuko abantu bafitanye amasano abantu bafitanye aho bahurira abantu bafitanye imyemerere bahuriramo abanyarwanda bashobora kuvuga bati bari abantu dutanye icyo duhuriye nabo ni nayo mpamvu babahoza mu kanwa babagarukaho wowe nk'umuntu birebera kure cyangwa umuntu bigiraho ingaruka z'igihe kirekire ubona proposal yawe solusiyo yabo iyihe
njyewe uko mbyumva buriya hari icyo abaswahili bajya bita hisiya buriya hisiya y'umuntu ihirenga yenda iry'abandi benshi bakumva ariko iyo igiye mu bitekerezo bya bamwe cyangwa senda nifatireho urugero njyewe uko mbyumva abanyarwanda bari bakwiye kutuva inyuma noneho nk'abakongomani tugashaka uburenganzira bwacu tubusabye ubuyobozi butuyobora tukabusaba ko buri wese yahabwa umutekano kandi agahabwa uburenganzira bungana n'undi noneho ubuyobozi bw'ubwabwo bwatunanira tugatera intambwe yenda yo kwitabaza na biriya wumva bakoramo myigaragambye abantu bakigaragambye mu mahoro badatwikirana batarwana ariko bagatera amajwi yabo hejuru basaba uburenganzira ubwo burenganzira ntabwo igihugu cyavuga ngo nimugende mupfe kandi igihugu ni umubyeyi nubwo batatu yenda bashobora kuvuga bati ntitubashaka ariko umunani bashobora kuvuga bati nyamara aba bantu ni abacu dufitanye ingoma nyinshi tubanye hano ese none bazajya hehe ko ari abacu ko tugomba kubana mu gihugu muri ubwo buryo hatari n'andi majwi y'ibindi bihugu byirirwa bikokereza ngo bari abantu ni abacu twabana kandi twabana mu mahoro kandi ubwo burenganzira bwaboneka ariko uburyo u Rwanda rubyitwaramo ngo hariya ni ahacu ariko sereje buriya koko ubu nk'u Rwanda rugiye rugatera Buganda rugafata yenda hariya tuvuge igatuna gatuna yose rukayifata ejo hakazaza abantu bati hano hari aho Bugande nihasubire ku Bugande bakirukana u Rwanda rwazongera kujya ruburana ngo aha hantu hari ahacu urugero impamvu ngo uhaye urwo rugero ni uko nzi ko kugira ngo abanyarwanda avuye ngo hariya ni ahabo ku ngoma z'abami bagiye baharwanira cyane batera amoko yariyo bakarwana n'abami yariyo uzumva nk'ahitwa za Rumangabo mu banyarwanda uzumva bahita Rumarangabo za Bwishya ukumva bahita Bwishaza ntabwo ariko hitwaga harafite amazina yaho ariko uburyo bagiye bagenda bashaka guhindagura ayo mateka bitewe n'intambara no kujya kubohoza ibihugu by'abandi basanzemo abayobozi babiyoboraga muri ubwo buryo nibyo byagiye bitera izo ntambara wumva z'abantu bagenda bavuga ngo hariya ni ahacu hariya ni ahacu ariko si ahabo dukurikiranye amateka ntabwo u Rwanda rwageragiri rwaguwe n'abanyentambara ariko igihe kigeze hongeye gusubira ku gihugu cyabo abanyarwanda rero uyu munsi bati ni ahacu ariko si ahabo n'abanyarwanda bagiye bajyeyo bagiye bajyanwayo no kwimuka kw'abantu bagendaga bagwira imiryango ikagwira ikaguka ikagenda nk'uko nabo bahunde nakubwiye nabo bagiye kubera kwaguka nk'uko abandandi bamanutse hariya mu bundandi iwabo naho ari ukwaguka rero ntabwo bavuga ngo bwari ubutaka bwabo busanzwe ahubwo bwagutse kubera intambara kandi abanyentambara iyo batwa ahantu barwanye ntibakavuge ngo ni ahabo kuko bari bahabonye bahabohoje numva yenda muri ubwo buryo abanyarwanda batuvuye inyuma twabana kandi twabana mu mahoro yenda bakajya badufasha ku buryo bw'ibitekerezo byabo ibyo hejuru ku rwego rw'ihugu gihuriye hamwe ariko ntibajye badufasha ngo barashaka kuturwanira nk'abatutsi kandi ntacyo tubaye ntabwo twabatabaje nta n'ubwo dutegereje amaboko kuri bo kuko twarababonye n'abanyazi ntabwo ari abantu bashaka kutwunga
urakoze cyane aha rero igisubizo cyawe kibaye nk'icya minisitiri w'ibikorwa remezo Alexis Gisaro Munyamurenge aherutse gutanga muri conference de presse ubwo yagarukaga ku ntambara za Kagame zihora zisubiramo zigaruka akomoza kuri FDR RCD CNDP M23 ya mbere M23 ya kabiri tuvuga amagingo aya avuga ku madiskuru ya Kagame yo gucamo amoko mibice ashimangira yuko nta munyamurenge cyangwa umututsi cyangwa umurwandufone w'iyo bitabaza Kagame ngo aze kubakemura ibibazo aravuga ati iyo biza kuba ntabwo intambara zose zaba zarabaye biba byarakemutse ku ikubitiro urasa nkaho uvuga rumwe na Alexis Gisaro
Gisaro naramwumvise ariko uko yavuze numvaga nuwampa inka nayimuha kuko Gisaro yavuze ibintu nanjye numva nasubiraho tuvugenda nk'intambara za 1997 ziriya abatutsi benshi barazishyigikiye ndetse banazijyamo cyane bazishyiramo n'ingufu cyane ndavuga bakomotse muri Congo kuko babonaga baranyazwe igihugu cyabo bakaba bagiye kukanamo batagira gakondo kandi bari bayifite ibyo birangiye ntabwo u Rwanda rwavuze ruti noneho mubonye iwanyu ngaho mugende mubi iwanyu ahasigaye natwe tugiye iwacu ahubwo bati mwongere muveyo mugende tugiye kongera gutera izo ntambara zateye akajagari gakomeye cyane ryagiye bivugwaho kenshi namwe mujya mubisubiraho izo zirarangiye ntibabaretse ngo bagumeyo bati muhagurutse CNDP irahagurutse nayo izi inkambi yateye mu Rwanda ni nyinshi CNDP ivuyemo abanyarwanda ntibavuze bati noneho mubonye umutekano ngaho mugume mu gihugu cyanyu babyukije M23 iryo inkambi za M23 wanazura zizi cyane gicanga yarahiye irashira zitewe na M23 ndetse n'ahandi za Burungu za Kirori rwarasenyuka za Mushaki yarasenyuka niho haremwe ziriya nkambi wumva zahitwa Mugombwa zahitwa Gisagara izo nkambi zaremwe kubera M23 ubundi twari dusanganwe inkambi ebyiri hariya iya Kibuye n'eshatu hari ya Kibuye hakaba ya Byumba hakaba n'inkambi iri Ngarama izo zari zihari ariko hongeye kurema izindi nkambi ebyiri zitewe na M23 irarangiye abantu bari gutekereza ko basubirayo dore bongeye kurema indi M23 ya kabiri nayo irongeye irema izindi nkambi mberutse kumva abantu benshi bageze hariya muri Kibungo nabo bari kugenda baremerwa izindi nkambi bitewe n'ubundi n'abanyarwanda abo bantu rero tutigeze dutabaza tuti muze muturwanire turarenganye twari tworoye twahingaga tukeza twari tubayeho nk'uko abandi babayeho ubuzima bwa hariya mbese rije buriya hari igihe abantu bajye bagira ngo abatutsi babayeho nabi ariko hariya tubayeho neza nitwe tuvura abantu benshi za bwaki iya numvise barabaririmbye bari kuririmba Kagame ngo arwaye bwaki buriya inka dutunze hariya cyane nk'abatutsi n'abahutu nibo batunga cyane hariya n'abahunde barimo batunga ariko ntabwo ari bose abenshi usanga ari abantu baba bari aho mu buzima bugufi busa n'ubucuruzi bwo mu migi gusa keretse nk'abahunde yenda bagiye babana n'abatutsi cyane kandi bakaba abayobozi niba usanga bagiye borora ariko cyane abahutu n'abatutsi niba usanga boroye muri ubwo buryo usanga dufite inka tuba dufite ihene tuba dufite intama tuba dufite n'ibindi n'ibindi none ugasanga ayo moko yandi araza aza kugura yaba amata yaba inyama byaba ibiki byose byinshi bakabibona aho ngaho ibyo bigatuma tugenda tubanirana niba twahinze tukagurishanya uriya yejeje akagurisha uyu uyu afite inka akayigurisha uriya uyu afite amata akayagurisha uriya cyangwa akanamuhera n'ubuntu ati genda uhe umwana we ugasanga abo bantu bari babanye mu buryo batakagombye kongera kurwana kuri ubu bitewe n'uko intambara yitubera urugero rukomeye cyane rwo kwigiraho ku buryo twashobora kubana rero kongera kubyutsa ziriya ntambara Gisara yabivuze ukuri ntago twabahamagaye ngo nibaze baturwanire turarenganye bakagombye kutuva inyuma kandi birakwiye ko batuva inyuma ni uko gusa usanga igihugu cyacu kiracyafite intege nke zo kubaza cyashobora kurwana na bari abanyarwanda ngo kibakure mu gihugu ariko ntago tukibakeneye mu gihugu tuva inyuma rwose
urakoze cyane uti nibataye batuva inyuma ariko ibyo ntago babikozwa barakomeza kwinjiza umubare mwinshi w'abasirikare nk'uko FARDC yabitangaje mu itangazo ryayo riherutse igaragaza umubare mwinshi w'abasirikare b'abanyarwanda bambutse baje bari muri ntambara zihari magingo aya tukiri aha ngaha muri iyi minsi nabiganiriyeho aho twavugaga ku nama za RDF 23 yakoresha ari ikicanga aho yashyiragaho ubuyobozi butandukanye barimo abagomba gukora ibikorwa bya local defense cyangwa hari n'abambwiye bati ibi bintu noneho bitangiye guhindura isura abantu ntabwo bateganya kuva aha ngaha inama zikoreshwa na RDF recruitment zirimo gukorwa kandi mu gihe twabonye yuko indi federute nshyashya bagombye kuba bagiye aho bajya ahubwo bizajyana tuyobeye kuko ntabwo tuzi neza iriya nama yakozwe na bari abashefu de tamajoro bo muri EAC niba koko Sabyinyo ariho akiri point de destination bagomba kwerekeza ariko nagira ngo nkubaze kuri za recruitment n'amanama z'iminsi akoreshwa yo gukora imilitias gushyiraho imitwe ya local defense igomba guhangana cyangwa defense civile niko nabyita mu baturage ko bagomba gufatanya n'izi ngabo za 23 mu kurinda umutekano no gukumira ibitero bya FARDC
iki kibazo naracyumvise kandi sibwo bwa mbere nacyumva nge narakibonyeho ku gihe cya SNDP naho byabayeho SNDP yatoje abitwa baroko defense baragiye bafata abantu bose bari baratowe mu midugudu mu nsisiro abitwa abanyumba kumi barabajyana babajyana kubatoza ya gisirikare ariko babita baroko defense banabambikaga imyenda isa n'ayindi y'abaroko defense b'u Rwanda imwe isa n'utunyobwa twabitaga batunyobwa abo bantu babayeho baratozwa bajyanwa imushaki baratozwa barataha nibo bakoraga iyo mirimo ya SNDP yo kuneka bagenzi babo babarega babafungisha ndetse bakoresha n'amakoro ya SNDP ariko byanarangiye bavuyeho bose baragenda n'abasigaye basigara bihishe batigaragaza ko bakoreye SNDP ibyo rero twarabibonye ntabwo ari bishyashya nge nko mu maso yanjye n'amatwi yanjye ntabwo ari bishyashya ariko buri gice biba bigendereye gukomeza ubutegetsi bwabo ngo butajegajega budahungabanywa n'abantu ese butagira ubwinjirana ariko ibyo ngibyo iyo habaye ingufu zirirukana zirabirukana bagataha byo ndabizi cyane nabibonyeho gusa urebye kuri ubu kuvuga ngo yenda hariya bari kuvuga ngo nibahave nibahave ntabwo bafite kuhava batahakuwe n'amaboko akomeye abarusha ubushobozi abanyarwanda ni abantu biyemera ni abantu batajya bemera ko batsinzwe kugira ngo bazemere kuvamo badakubiswe ntabwo bishoboka rwose ntabwo bishoboka muri yabazana komeza bahanyanyaze barwane kugeza igihe bazakurwa namaboko ahubwo bashobora kuhava ariko narabibonye kandi urumva ko bibaye kwisubiramo ngabya bindi bavuga ngo ubuhanuzi bujya bwisubiramo ubwo nabo byisubiyemo barongeye bagiye gushaka abayobozi bo kubayoborera ariko ntabwo bizatinda bazanahava
ariko se iyo umutwe w'abarebere nk'uyu uhinduye muvuno ukajya gufata abaturage ukabinjiza muri izo ntambara uravuga uti warabibonye mu gihe cya CNDP byafashije iki ku rugamba barwanaga icyo gihe dusubize inyuma mu gihe cya CNDP tubwire iyo tactique bakoresheje kwinjiza abaturage muri ibyo bikorwa hari icyo byabafashije kuri flow y'urugamba hari icyo byabafashije muri mobilisation y'abaturage hari icyo byabafashije mu kubona inkunga n'amafaranga ajya muri uyu mutwe wabo gerageza unyeneke inyungu byaba byarabahaye cyangwa ingaruka byaba byarateye ku ruhande rw'abaturage nk'uko wari ubivuze
bo ryateye ingaruka iya mbere yenda mu baturage ariho mvuga nyuma y'uko CNDP ivuyeho benshi bagendaga babundabunda bazi ko bashobora kuregwa na bagenzi babo bati yakoreye CNDP uyakoreye CNDP muri ubwo buryo umuntu wese wabigiyemo yagendaga abundabunda avuga ati baranyica baranyica gusa amahirwe twagize ni uko leta zacu zita leta yagiyeho itabakurikiranye ngo izifunga buri wese ariko urumva ko hafi y'abantu bose bari barabigiyemo bashoboraga gushira ariko leta ibirenze amaso iravuga iti ni politiki zabayeho ariko tugomba kurenga ibyo tukakira abantu bose bakongera bagasubira mu buzima busanzwe aho ni ku ruhande rw'abaturage rero biriya byo kuvuga ngo inama yitabiriwe n'abandi 200 baba na bakeye ubwo se reka nkubwire indi nama zabaga mu Rwanda uko nziza mu Rwanda iyo habaye inama y'umurenge cyangwa se y'akagari serije ukibeshya ugasiba iyo nama yategujwe ntabwo ujya hasi y'amande y'igihumbi ndavuga yenda mu bihenzi ubwo ni y'akagari ntabwo bajya hasi y'igihumbi yari y'umurenge ntabwo bajya hasi y'300 amande none mbwira abo bantu bayobowe n'inkoni ubabwira ngo mwese uri hano muri uyu mugi wa Kicanga turamushaka hariya saa 2 nitumubura aratubona buri wese abayeho yibonga ngo adapfa rero kuba babyitaba agomba kubyitaba cyane ntago babura kubyitaba kuko atahabonetse banapfa ubwo ni ukwitabira izo nama bakicara bicwa n'inzara bicwa n'inyota baba badashaka n'ibyo bari kubwirwa ariko bagomba kwitaba bakahaba nta kundi barigira rero ni ingaruzwa muheto bagomba kunama bagategekwa rero umva ingaruka yo irahari cyane ubona abantu batorwa bagatorerwa ibyo badashaka gukora bagashyirwa ku mirimo batashobora gukora ariko bazayikora ku ngufu kuko bafite inkoni y'icyumi bari ku mugongo
wakoze cyane mu byo tumaze iminsi tuganira waba warateze n'amatwi turaganira ku mirwano uko ihagaze hariya aharimo kuvugwa cyane muri iyi minsi ni Kicanga kuba rero ko umuntu uvuga amakuru ya hariya atanahazi narebye iriya karte yakozwe na East African Union Force aho bagabanaga bavuga ukuntu ingabo zizajya hariya ingabo zo muri uyu muryango wa East African Union Force twahera wenda kuri kiriya gice cya mbere hari aho ubona bavuga ngo ingabo za Burundi zigomba kwerekeza hari Kicanga hari Burungu hari Kirorirwe hari na Sake gerageza usobanure hariya iyo ureba iriya karita Kicanga urabona ko arimo hagati niho twumva imirwano iyo za Burungu za Kirorirwe hari hose hamaze gufungurwa twavuga ko hari mu biganza bya FARDC
ntabwo harafungurwa kuko M23 iracyahari Burungu irahari Kirorirwe irahari kumanuka kugera hariya za Makombo wumva bari kurwanira hariya hagati hose ni M23 wakaye ni harehare yenda uri kuhumva ngo ni hatoya wagira ngo ni imidugudu yegeranye ariko ntabwo yegeranye muri ya Kicanga yegereye iri hafi ya Burungu ariko ikaba hagati ya Burungu na Mweso wumva abantu bahungiye bari Kicanga ubwo ni ukuvuga Kicanga ihagaze muri ya hagati iri kuri pariki ya Virunga haruguru ni Virunga ugana ahitwa za Mushari ariho hari ya mubwiza wumva barabaye mu ventre wabanje gushingira hepfo none hakaba ruguru hakaba Burungu ukomeje gaturagera aho bitreshi uvuye rujereshi aho wumvaga Nkunda yarari kera ndumva ayo makuru waje guyumva kuri cyangwa nawe ndari waratangiye n'ubunyamakuru sinzi kuba barekura bo bakavuga bati tuvuyemo sake imbara abasirikare b'Abarundi bakahaza bakazamuka Kirori rwa bakahajya bakamanuka Rujereshi Burungu na Kicanga umva hariya hose nubwo bavuze Kirori rwa na Kicanga ariko hagati hari andi masantre abiri harimo Rujereshi hakabamo Burungu hepfo hakaba iyo bita Kabare Gasha nayo ni nana kandi gasantre hariya hose birasaba ngo abo Barundi bahage kuko ni ku muhanda kandi hari abaturage kandi harakenewe kuko hagomba kuba naho hagomba gucungwa utacunze ukajya igicango ukajya n'ikirorirwa hagati mu ventre wayabamo kandi ntiwahanyura n'ubundi ni hahandi.
Urakoze cyane. Ubwo nyine twarebaga muri iriya karte twa turi ku ruhande rwa Masisi iyo ugarutse winjira muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo harimo hariya aho bavuga ingabo z'abanyakenya zigomba kuba ziri, hari za Kibaki, harimo za Kibumba, harimo Rumangabo, harimo Tongo, harimo Bwiza na Kishishi. Wanareba ugasaba ukuntu hangana na none ni distance nini cyane paraporo ya y'umujyi umwe n'ubundi. Aho naho iyo tubiganira nyine kenshi abantu barababaza bati hate hameze hate, ni muri plantation, ni mu masantre hameze hate? Gerageza nabwo wadekrive mu buryo wumva wadufasha kumva neza.
Murakoze Serije. Buriya hari ahantu bajya batubeshya abanyapolitiki, burya baratubeshya cyane. Ahantu hari udusantre tugiye tuba ku muhanda hasi, ariko hejuru mu ruhande rw'iburyo hari ishyamba rya Virunga, hejuru mu ruhande rw'ibumoso hakaba ishyamba rya Virunga kuko uriya muhanda unyuzemo hagati. Urumva ko ku ruhande rw'iburyo uyenda uvuye Goma uzamuka hari igice cya Kongo hakaba n'igice cy'u Rwanda, aho bagomba kuba bahahuriye tuvugenda nka Kabuhanga. Kabuhanga hari igice cy'u Rwanda hakaba n'igice cya Kongo. Za Ruhunda hari igice cy'u Rwanda hakaba n'igice cya Kongo. Komeza ruguru ugere ku Gasizi, ukomeze ruguru hariya hose hagomba kuba harimo ziriya ngabo. Kumva rero bavuga ngo hariya ngo muri kiriya kibaya Rumangabo n'ahandi, none si ibyo bice bindi byo birimo igiturage kandi birimo n'ishyamba rya Virunga byo bizaba ibyandi? Uzumva ko barabaye mu ventura barahitwa za Trois Antennes bari n'ahandi hariya hose hagomba kuba hayobowe n'izo ngabo z'abanyakenya, kandi mpamya ko umubare bafite ni muto cyane kuba hari ahantu bashobora kuhaba. Ni bake cyane, ni bake ushaka waje inyura munsi yaho batuye ukigendera ukajya gukora matiku yawe ukagaruka. Imbere ko abanyarwanda ibyo bimenyereye byo gucengera bajya kwangiriza iby'abantu, ntabwo bashobora gupfa kuhayobora. Gusa hari ahantu ni hanini ntabwo bahayobora abasirikare 900, yenda dushyireho n'abasudani nabo tubagire 900, ntabwo abandi 1800 bashobora kuyobora hari ahantu. Keretse bibaye nk'uko byari byumvikanywe ko bagomba kuhava ingabo za Kongo zikahasubira, bakajyanwa aho bagomba gukorerwa desarumema, bakashyirwa mu giturage nk'uko bisanzwe, bagasezererwa mu ngabo cyangwa se bagashyirwa mu ngabo. Ariko kuvuga ngo bariya bashobora kuyobora hari ahantu ni hanini kandi ahanini ni ishyamba, bashobora kubaha ku muhanda bakigira haruguru mu ishyamba kandi bagasa naho banahayoboye. Nubwo abandi bakwibwira ngo bayoboye umuhanda, kuyobora umuhanda gusa se utayoboye ubutaka bwose bw'igihugu waba ukozi ntacyo, biriya ni ukubeshyana. Ariko ntabwo bashobora kuhayobora, keretse gusa bibaye kurekura bagataha bagakurwa muriya bakajyanwa mu gihugu bagakorerwa inshingano z'igihugu, ntibongere kuvuga ngo tugiye muri Shabyinyo ngo abandi ngo nta musirikare wa Kongo ugomba kugera aho twari turi. Urumva baba nahiyoboreye ni ishyamba gusa, ndetse rije hari ahantu abaturage bari ahantu hatoye ugereranije n'ishyamba ukorengana.
Bakoze cyane ndacyari mu ikarita mbere ko ngaruka aha ngaha nkubaza ibindi ubwo ku kindi gice turabona Bunagana Kiwanja Busengo Mabenga Ishasha icyo gice nacyo bavuga ko kizaba kirimo ingabo za Uganda kirakora nanone kuri frontieri ya Uganda urakibona nacyo hariya wahatubwira viki
hariya ahantu ni hanini ari ahantu ni hanini buriya erega iriya Noro Kivu buriya ifite amazone agiye aba manini cyane 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 buriya nka zone ya Rucuru ndakeka ishobora kubirutaho Mashishi kandi urumva ko hafi ya yose bariya basirikare M23 wa u Rwanda barayifashe hafi ya yose kiriya gice ni igice kinini cyane ari nko kwaha Ubugande yenda bwashatse kugira ngo buhayobore neza keretse bafashe ingabo nyinshi ziri ku mipaka y'Ubugande hakurya mu Bugande zikaza zikayobora hari ahantu kuko nko mu gihe Abanyarwanda bari hakurya iriya mu gihe cya Kabila wa kabiri igihe barwanaga nawe hari nubwo wumvaga ngo inga interahamwe ngo bazikuye wari kare ngo bazizanye bazigejeje imashishi ngo bazinjije muri pariki ya Virunga zikinyira muri pariki ya Virunga zigasubira muri wari kare hari ahantu ni hanini ntago wapfa kuvuga ngo uzahatangatanga ngo umuntu ye kukwinjirana cyane nka kiriya gice noneho Abagande bo bahawe niho hagwiriye pariki ya Virunga nubwo ituruka hariya igoma ariko yigeze hepfo za Ishasha za heheho hariya ni nini cyane muri kiriya gice cya Rucuru ni nini cyane 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 iragutse ku buryo bwose bushoboka ubwo rero kuba bazajya kuyobora ku mihanda muri turiya dusantere tuhari fata Bunagana yenda Ishasha hepfo na hehe ubu bakajya mu migi n'ubundi nk'uko nkubwiye kiriya gice cyo hino n'ubundi bazanagenda biturire muri iyo misozi ya parike ya Virunga nuko ibyo bashaka banabikore babikore kandi babisohoza neza nta kibakomye imbere kuko ntabwo umuganda azahaguruka ngo ajye kubarwanya atatumwe kurwana niba yaratumwe guhagarara ku mujyi gusa ngo udaturwa na ba M23 wabo baziturira mu ishyamba kandi babemo kandi ibikorwa byabo babikore neza ndumva biriya byose ni ibintu byo gusa naho bari gukora ibidashoboka byakagombye kuvugwa ngo niba bajye muri sha ry'inyungu uko byavuzwe barindirwa aho bazahabwe gahunda z'ubuyobozi ariko kuvuga ngo Abagande ngo bahawe ahanaha ntabwo bishoboka biriya
biracyari nyine imishinga ntabwo tuzi niba na Kongo izabyemera kuko wumvise Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba Vice Premier Minisitiri Christophe Tondora yavuze ko bazabyegzamina ntabwo tuzi rero niba bizaba adopte muri iyi minsi ubwo niba byadopta nabyo tuzabibaganiriza reka tugaruke inyuma hano gato rero mu byo twaganje ubushize wakomoje ku kintu cy'uburyo hariya muri Bwiza hagiye hatuzwa abantu nagiye mbona abantu banyarukira bambwira bati hari Abanyarwanda batunjwe ati kuko watubwiye ko mu bagiye banatuza abantu hariya babagarura b'impunzi bari baragiye mu Rwanda hari impamvu mwagiye mubikora abenshi bati hariya kudukeka yuko ubwo ari n'Abanyarwanda baba baravuye mu Rwanda bakaza kubatura ndagira ngo kino kibazo tukigaruke kuko na kiri mu bibazo nandikiwe nifuje ko wagaruka uyu munsi
murakoze Serge buriya hari igihe abantu bajya baganira nyine b'amagambo menshi burya ntibayagereho bakagira uburyo bagenda barasa ku ntego hariya ahantu tuhatuza abantu twari tuvanye za Byumba na Kibuye twasanze harimo Abanyarwanda ariko batazanwe na Leta y'u Rwanda ahubwo kuko bumvaga ko ihari takira ubuzima wasangaga ari abagabo bari mu nzu nka batatu bane babanye nta mugore bafite bibereye aho bicira amakara akajya kugurisha bisanzwe akamubwo bayamaneye hari mu mujyi wa Gicanga ubundi se bakayaha amafuso bakayajyana Goma ubundi se bakayamanukana Rumangabo amafuso amanukanye hariya za Karengera bakajya Rumangabo hariya rero kwagiye tuhasanga abo bantu ariko bari bake cyane ntabwo ari abantu wavuga ngo ni Abanyarwanda bahatuye ahubwo na nibake cyane twahasanze uzumva nk'abitwa bajya akunda kuvuga umugabo witwa Mandevu uri amandevu yarimo ariko uburyo yarabayeho ntiwamenye kuko ntabwo abanyarwanda bamurasagaho ntabwo bagira gute kandi yarafitemo abasirikare ugasanga uwo Mandevu uburyo abayemo ntiwamenye uko abayemo Mandevu uwo n'uyu munsi ndakeka ashobora kuba kiba muri ya pariki ya Virunga niba ataranapfuye yenda ariko yabagamo no ku gihe cya CNDP yabagamo no ku gihe cya M23 yabagamo Mandevu ngo kandi afitemo ingabo ariko bwiza ntabwo yatuwe n'abo bantu gusa uko bari bake ahubwo bwiza yatuwe n'abantu b'uburyo bubiri kugira ngo iturwe ibe bwiza yatuwe n'abantu bari bavuye ikibuye n'abatutsi bari mu nkambi y'impunzi ndetse n'abahutu bamwe babanaga n'abatutsi mu nkambi y'ikibuye kuko kibuye burya yari ivanze cyane ntabwo yari imeze nk'inkambi y'iryumba kibuye yari ituwe n'abantu n'amoko navuga yenda nk'atatu ko twari kumwe na n'abashi harimo abahutu n'abatutsi abo bantu barabanaga hariya muri nkambi ya kibuye n'uyu munsi barimo uzumva nk'imvugo z'abanyakibuye zimwe uzumva basa n'abavuga nk'ururimi rujya kuba nk'ikigoyi muri bari abantu n'abantu bari bavanze rero abo bantu baraje batuzwa hariya ndetse banahasanga nabo ngabo bari barahaje bameze nk'abakiro makara b'abanyarwanda baranabana nta kibazo bari bafitanye ariko barazwi wavuga ngo nibaje gukorerwa resansema banasubizwa iwabo mu Rwanda ntabwo aribo baha ku buryo bavuga ngo ni abanyarwanda niba hari n'undi yenda wagiye aseseragiye azanwa na mugenzi we amubwira ati hano hari ubuzima urabizi ko ubuzima bwa hariya muri Gisenyi burahenze cyane nabagasesera azajya kuhatura ariko ntabwo ari benshi gusa turabazi twarababonye twabasanzemo bicira amakara ariko ntabwo ari benshi
urakoze cyane uti ntabwo ari benshi ariko nkurikije nyine uko twari twabiganiriye bushize uvuga ukuntu mwagiye muhatuza abantu abo bantu bavaga mu makambi ntabwo babanzaga kubarurwa mbere y'uko bazanwa bazaga ari igiheri ku buryo se mwari no kubibeshyaho ku buryo mutamenya abari abakongomani n'abanyarwanda baba babijemo kuko ndagira ngo mbihuze nibyo yatangajwe na Cardinal Ambago ubwo yakoraga urugendo hariya muri za Ituri no Rukivu muri raporo yatanze kuri Kinshasa yanateje ikintu cy'umwuka mubi niko nabyita kuko byashimangiraga yuko abantu babitwa muri Kivu hariya muri za Rukivu hagatuzwa abanyarwanda ibyo ndumva byaravuzwe mu maradiyo atandukanye za Radio Kapi amacano menshi y'abakongomani yabigarutseho akomeza kuri raporo ya Cardinal Ambago waba waravuze yuko abakongomani bagira ubutaka babitwa ahubwo agatuzwa abanyarwanda n'abagande ibyo byo urabizi kandi urabyumvise
mbona narabyumvise ariko hari ibintu utashobora kumenya nawe ubwe adashobora kumenya abantu bakoze muri CNDP cyane nibo babizi uko tuvi kibuye twavanwagayo n'imodoka n'amabisi yakodeshejwe na CNDP ariko y'u Rwanda abantu bakuririra mu nkambi bisi kuzura abandi bakongera bakurira indi kuzura zamara kugushika umubare uri buhaguruke zigahaguruka ukagenda twagera igoma tukaharuhukira akanya gato tugakomeza tukajyanwa kicanga abandi bakajya Kirorirwa abandi bakajya Mushaki abo bantu bagatuzwa twageragayo tugahabwa uburyo bwo kuba abantu babayeho mu buzima bwo busa n'ubutsikanye cyane mu nsengero mu mashuri muri za kiliziya n'insengero zindi aho tukahaba ariko dutegereje guhabwa amahema ngo tujye gutura ku misozi bo niba hari yenda n'abagiye bazamo sinabihamya ariko nge nta munyarwanda nabonye mu bo twatuje nta munyarwanda nigeze mpa isambu kimwe n'abagenzi banjye twari kumwe abonzi nabonye nabo ngabo nasanze umwo ngumwo bari baraho baca amakara abagabo nakubwiye ntibu twasangaga ari abagabo babiri cyangwa batatu bari kumwe ese ugasanga undi yazanye n'umugore we ariko abana bari mu Rwanda ushaka ubuzima bajyana utudorari babonye mu Rwanda ariko ntabwo wavuga ngo abantu baricwa muri Noro Kivu hagatuzwa abanyarwanda kuko bibaye bityo twakagombye kuba tubazi ndetse nda Serge reka nkubwire hari icyo nabonye kimwe ariko nacyo nticyabahiriye bagerageje kuzana hari abakonyine bazanye y'inka z'inyarwanda nta nka z'amahembe maremare ariko izo nka zashiriyeyo baraziriye abakongomani baraziriye zirashira izisagutse nyirazo yarazigurishije arataha asubira mu Rwanda ntabwo yagumyeyo rero ntabwo nta banyarwanda niba banariyo ni bake kandi tuba tuziranye ku buryo adashobora kwihisha mu bantu hari abayobozi bayoboye mu gihe cya kera baza abantu banaga nabo baza abaturage babo ushobora no kumuhagara imbere ukavuga ati ndi mwene runaka ndi mwene runaka akavuga tuwo runaka ndamuzi rero nta na ibyo bintu erega abakongomani nabo bafite ikibazo bavuga ibintu badafitiye gihamya neza ugasanga nabyo bitera urundi rujijo mu bandi bakongomani ari nabo havuka n'intambara wumva abantu bicana ngo uri umunaka bikozwe nabo banyapolitiki nabo bayishakira amajwi nk'uko njya mbona kuri YouTube umuntu agira atya agahimba inkuru kugira ngo yibonere abamukurikira
urakoze kuri icyo gisubizo mpaye ahubwo none utumye ntekereza byinshi unyumvishije ko cyangwa umbwiye ko mwatuzwaga n'inyeshyamba za CNDP inyeshyamba zarabatuje ariko se mu gihe CNDP yari imaze gutsindwa ubutegetsi bwigeze bugaruka inyuma ngo bwongere busuzume koko iyo miturire mishya yari imaze kubaho kugira ngo basuzume barebe neza niba ibyo CNDP yakoze bijyaba bidahabanye n'amategeko kuko CNDP ni umutwe w'abarebere ntabwo yari institution guverinementale cyangwa ubutegetsi bw'abakongomani ku buryo ibyo bakoze byakomeza gukora kandi izo nyeshyamba zidafite uruhare rwo kuyobora gerageza umbwire icyakozwe nyuma ya CNDP imaze gutsindwa aho ngaho
urakoze reka dukosore gake izina CNDP ahubwo ni igihe cya RCD ni igihe cya RCD cyaba bariya ba Ruberwa n'abanyarugabo niho twabonye abo bantu bose baje niho natwe twagiye tugeraye ngiye za Kitanga na za Mushaki ntabwo ari CNDP ahubwo ni RCD ngo rero muri ubwo buryo bwo gutuzwa burya hari ikintu kigenderewe cyitwa gucyura impunzi kuko urabizi ko ari nacyo bahoraga bavuga ngo bene wabo bari mu buhunzi ubwo rero icyo baje kugikora bacyura impunzi nubwo zitavuyeyo zose kuko abantu bageze hagati barakenga imodoka zari zigicyura abantu ariko abantu barakenga bati nyamara hari ahantu dushobora kwirukira hakongera akaba intambara na cyane ko abari bageze bari batangiye kujya babona hari amapolitiki ari kujya agaruka abantu barakenga barongera baragungira ntibava mu nkambi bose ariko ni igihe cya RCD ntabwo ari CNDP rero yenda ukuvuze uti ese iyo miturire ko yari yakinyeshyamba leta yabikoze nk'iki nyuma y'uko habonetse leta guverinoma ba RCD imaze kwinjira muri guverinoma byama yabigiyeho cyane kuko nayo ubwayo ntabwo yari ishoboye kuzana umutekano mu misozi yose dukomokamo yenda ngo uhe urugero nk'abantu bakomoka hariya za Kicanga hari imisozi myinshi tuvuge nk'imisozi ya za hari ahitwa za Shanga hari ahitwa za Rushamvu hari ahitwa za Nganga ukomeje hirya hari ahitwa za Kinyana hari ahitwa za Kahira ukazamuka hejuru hari ahitwa za Mpati hari ahitwa za Kivuye za mwesiyo ngiyo aho hose hari abatutsi kandi batizeye umutekano wabo bitewe n'uko babandi barwanaga muri za 1996 na 1995 bari bakiriyo kandi bitwaje intwaro n'ubundi ushobora kugerayo bakakwica akaba n'ubwo ugiye waje kugera iyo ngiyo wahura n'umuntu nk'inshuti bakakubwira ati isambu yawe iri muri runaka kandi nugera yarakwica garukira aho ngaho we kujyayo ibyo rero leta kuko burya leta ni umubyeyi yarabirebaga ntabwo babuze kujya babivugaho bati pariki ya Virunga iri kwangizwa ariko kuko guverinoma yo yarebaga igasanga itarabona umutekano w'abaturage bahaturiye yaravuze iti reka tube tubaretse babe bari aha ngaha igihe nikigera leta izongera imeze rya shyamba rya kimeza rya parike ya Virunga abantu basubira mu mirima yabo ariko reka babe bagumye ahangaha kugira ngo begerane baterane ubushyuhe he gukomeza kuba kwicwa kw'abaturage ariko ntabwo leta yarebe kuko hari abantu kandi bashobora gusubizwa mu misozi yabo
urakoze cyane hari uwambajije ati nitwo nyakuganira tuzakubaze icyo utekereza kuba leta y'u Rwanda yarakomeje kunangira nyuma yaho M23 itsindiwe ubutegetsi bwa Kinshasa bwakomeje kohereza i Kigali mandadare cyangwa ya mandadare na zo gufata bamwe mu bayobozi bo muri iyi mitwe icyo gihe Louise Mushikiwabo yashubije yuko batabatanga muri Congo yongeyeho nankunda ati batabatanga muri Congo kuko Congo igifite igihano cy'urupfu leta y'u Rwanda ishimangira yuko itakohereza aba barwanyi abayobozi b'abarwanyi ku butaka bwa Congo babe Congo Kinshasa kuko Congo igifite igihano cy'urupfu ubyumva ute ku bisobanuro bya leta y'u Rwanda kunangira gutanga aba barwanyi abayobozi b'abarwanyi ivuga yuko impamvu itabikora ari uko Congo ifite igihano cy'urupfu
urakoze bo njye bira bintu ndibona mu buryo bubiri uzi ko nkunda burya kugira ngo yitange mu maboko ya bariya ba kabarebe yari umukozi wabo bari basanzwe bamukoresha kuba bari kumutanga yashoboraga kugera muri Congo akamena amabanga ya bariya bagabo kandi ntago yabura kuyamena arayaza arayafite yashoboraga kugera akabwira ati hagamijwe iki kuko urumva ari ku rwego rwo hejuru niwe bagezaga ibitekerezo byose kugira ngo bamukure mu ngabo za Congo ari uziyoboye muri Noro Kivu yose bamujyane mu ishyamba hari amubwiriza ajye kubana n'inkende n'iki ntabwo bari bayobewe icyo bari kumukoza kandi nawe ntiyarayiwe icyo bari kumukoza icyo rero navuga nti ni icya mbere cyatumye banga kumurekura ndetse banihutiye kujya kumukurayo bavuga batata ducika akajya yenda mu bindi bihugu akazatumenera amabanga cya mbere icya kabiri kuba batemera kubatanga ni ukugira ngo bakomeze babone urwitwazo rwo kujya hariya bavuga bati dore abatutsi baracyarengana kuko baramutse batanze nkunda akajya muri Congo hari igihe yanabura na gatsinda cyangwa se Congo ikavuga iti tugereranije n'urubanza rw'uyu mugabo n'ibyo atubwiye reka tumukatire imyaka mikeya nawe turamukeneye kandi na bene wabo baramukeneye kugira ngo twongere dushobore kugarura imitima bari abantu ko nkunda ni umuntu yavuga basaga naho ari ku ruhembe rw'imbere mu batutsi ba hariya kumvikana kandi afite icyerekezo kandi yabanye cyane nari amoko y'abahunde ba hariya n'abandi aramuzi cyane ku buryo ku rwego rwo hejuru kandi yari umugabo uzi gushyikirana n'abantu nakubwira nti ari na hariya kicanga yakoranaga na bariya abayobozi bacu b'abatware b'abahunde bari aho ngaho ari aba chef de localité aba chef de groupement ari n'uriya chef de collectivité mwami bashari barakoranaga cyane babana bazi bakorana ku buryo bwose rero abanyarwanda ayo makuru barayazi reka nkubwire n'ikindi buriya nkunda ava Kisangani azara muri Noro Kivu ahantu yageza akakirwa nk'umwami n'ikicanga baramwakiriye rwose abahunde baramubyinira buriya bameze nk'aba kabahinde umuntu bishimiye baramubyinira baramubyiniye cyane ibintu bikomeye rero abanyarwanda ayo makuru arayafite kuba rero badashobora kumurekura bashobora kuvuga bati nagera muri Congo hari igihe Congo yamucira urubanza rugushi ikamurekura ikongera ikamukoresha akatumenera amabanga kandi akatugwa nayo urumva ko muri ubwo buryo n'ibyo bintu bibiri ariko ikindi nanone bagashoboye no kuba barikuyeho icyo gisebo nk'uko ntaganda yagiye rahe bakavuga bati mwebwe muracyafite igihano cy'urupfu reka nkunda tumwohereze rahe niho hari urukiko mpuzamahanga kandi twemera ubuyobozi bwarwo noneho mwebwe nk'abakongomani muzakurikirana urubanza rwe arirahe ariko ntabwo twamubaha kuko mugifite igihano cy'urupfu iryo nabyo bashoboraga kubikora noneho bakikuraho guhora baregwa nkunda ahubwo nkunda akabazwa urukiko rwirahe yabura na gatsinda yabura na gatsindwa bikaba birebarahe bitareba urwanda ndumva yende cyo kintu bakagombye kuba baragikoze niba badashaka koko gukomeza gukoranyije intambara cyangwa kumenerwa amabanga
ya uko bisobanura ndabyumva ariko kumva igisubizo cya leta y'u Rwanda ariyo bavuga bati ntago twatanga aba barwanyi bite nuko kongo ifite igihano cy'urupfu naba ba wiringoma baba amakenga naba bose icyo nzi ko FARDC zizabatsinda kandi bazasubira mu Rwanda senari izaba iyo ngiyo nanone ntabwo twabaha kongo ko kongo ifite igihano cy'urupfu usange rero bongeye kugenda bababike hariya wa mugani bategereza inyuma y'indi myaka itanu bashoza indi ntambara kongo itimuduha abo bantu bati ntabwo twabataha ko bafite igihano cy'urupfu usange nyine abakongomani bahozwa muri ako gakino ka leta ya Kigali nk'uko Kagame ahora abigarukaho ejo bundi bwo yavuze ati niba mushaka kumenya impamvu ingabo z'u Rwanda zijya muri Congo ati mwagombye kwibaza why iyo why rero tuba muri Congo ati ni ukubera FDL mu gihe izaba idagihari ati iyo kwaziyo izaba ikemutse iryo horizo zaba rikemutse Kagame arabyemera ku nshuro ya mbere ati iyo why tujyayo niyo mukwiye guha imbaraga mukamenya impamvu tujyayo biriya byo wabyakira ute
bo narabyumvise kandi narabitekereje numva bigiye kure ariko nanone hari n'agasuzuguro ko gusuzugura Congo kuko itari ishobora kuba yamumenesha bihagarare ku mbibi zayo kuko se ko abarundi bamubwiye ngo bazamumesa yakoze iki ntiyacecetse hari ubwo yakomeje kubagendaho ariko ni uko yabonye abarundi bashoboye kwihagararaho rero Congo buriya abantu batayizi bajya bagira ngo ni ubunebwe bw'abakongomani ariko Congo burya yapfuye ku gihe cya Mobutu muri Congo nta basore bashoboye igisirikare bariyo ahubwo wasangaga ari abasaza b'imyaka 50 60 70 ugasanga nibo basaza ngo ni abakomando ngo nibo bahagaze rumanga abo nibo bari hehe aba basaza rero kugeza uyu munsi uyu nibo basaga naho bubatse kiriya gisirikare nibo bayobozi bacyo nibo bagikorera byose ukabona ko icyo gisirikare kirajegajega cyane muri iki gihe cya Kabila rero aho yagiye aterwaho intambara nibwo yari ari guhinda igisirikare ariko kiri kuboneka mu bari abakomando bari gukora ubu ngubu ngenda bazi hari n'abasore bavuye ara mu nkandi y'iwacu bajeye ku cya gihe cya CNDP bamaze kwiyunga na leta aba basore bato bato bose barabafashe babajyana kubigisha imyitozo ya gikomando ahenshi n'uyu munsi tuvugana ugasanga ni abakomando bakora muri ariya ma special force ahubwo rero kubona bariya bantu abanyarwanda bavuga bati bakwiriye kwibaza why ahubwo nabo bari bakwiriye kwibaza why badashobora kuba bakubitwa n'uyu munsi none nuko batahaye igihugu uburenganzira ngo kiyobore ahubwo bakomeza kugenda bagikandagira umusirikare ugiye kugira ingufu yajya ku rugamba akagwayo ugiye kugira ingufu yajya ku rugamba akagwayo tuvugenda nk'uriya mama Dundara buririya mugabo yaragiye kubaka igisirikare gifite ingufu kandi wabonaga ko ifite mu mwete warapfa apfuye basa naho basubiye hasi abandi basirikare bashoboye igisirikare banagifite mu bitekerezo bana gikoze bakoranye na ziriya nkotanyi ntabwo bigeze bagira igisirikare bumva biyumvamo cyo muri Congo Congo ifitemo abasirikare benshi bakorera u Rwanda kandi ashobora gutoza abasirikare bageze ku rwego rwa abanyarwanda bahora badurumbanya ariko ntabwo bigeze bagira igitekerezo cyo gukunda igihugu cyabo ngo bashake ingabo zigeze kuri urwo rwego rero muri ubwo buryo u Rwanda rugenda rwirataho ngo batekereze why nyine kubera iki bo badashobora gukubitwa ikindi yenda serije hari ikintu cya FDL cyagikomeza kuvugwa bo navuga nti bari abantu nabo bitwa ba FDL hari muri Congo bameze nk'abatutsi muri Congo nabo bajya bakungurira bene wabo bagatuma bene wabo bahora bagabwaho ibitero uti mu buhe buryo hariya umuntu wahabaye ndavuga ibyo bazi cyane nabo ubwabo bari kunyumva bashobora kubyumva muri iriya shyamba rya Virunga uhereye muri cya gice cya Kirorirwa Burungu ugakomeza iyo za Bwiza ukamanuka werekera Rumangabo Iri ashamba ryose ribamo baraba FDR. Kandi uburyo babayeho ntago babamo nk'impunzi ahubwo babamo nk'abasirikare bitwaje intwaro bakora n'ibikorwa bya gisirikare. Suko yenda babangamira abantu cyane ariko nanone nta nubwo banabana na bagenzi babo neza. Iriya wumva ngo bajya basoresha abaturage ba Congo bagira ute ibyo ni ukuri barabasoresha abantu bakorera muri rya shyamba rya Virunga barasora. Nubwo atari amadolari menshi ushobora gusora abiri cyangwa atatu. Hari n'abaragiramo inka zabo babana nabo ba FDR bakabasorera. Ariko nabo uburyo babayeho hariya bituma u Rwanda ruhora tumugaruti natwe tuzajyayo ntabwo bare n'igisirikare cyabo hariya ngo dushye birende. Kubera n'agasuzuguro basuzugura ingabo za Congo rero bakumva bashobora guhora bavogera hariya bajya kugira abo bakuramo bajya kugira abo bakuramo ngo bakomeze baca intege icyo gisirikare kirema hariya muri iriya shyamba. Bumvise nk'ejo bundi igihe u Rwanda rwavugaga ngo FDR igihe bari bafashe za Tongo ndakeka FDR nayo yaravuze ngo turahari kandi tuzataha twunamye ngo ahubwo tuzataha twemye. Bagombaga kubaho nk'impunzi bagatuza kuko hariya ntabwo abantu babirukaho ariko ntibajye bahora bikoreye intwaro bagenda bigaragaza nk'abantu nk'igisirikare cyaba cyararemwe kiri aho ngaho kandi badafite ingufu. Njye navuga nti muri ubwo buryo nabo bitwaye nabi kuri icyo kintu bagombye kwicara bagatuza bagaca amakara nk'uko bayaca bagahinga nk'uko bahinga bakishakira amafaranga ariko ntibajye kwitwara gisirikare iruhande rw'u Rwanda rubarunguruka kandi rudashaka ko babaho. Genda nuko nakubwira.
Ya ndabyumva nk'uko bivuga ariko nanone iyo ushubije amaso inyuma ku rundi ruhande nabo bataha cyangwa baba basubijwe mu Rwanda bagarurwa muri Congo nanone ni naho Congo igirira ikibazo. Wumvise Julien Paru kuko abisobanura, wumva ba Moyindo Nzanko abisobanura. Ikibazo gishobora gukemuka haramutse hari politiki yo kugikemura. None se abo bataha bo kuki bagarurwa muri Congo batagoma mu Rwanda, Kagame bafata akabagarura muri Congo kugira ngo wa mugambi we ukomeze muri Congo. Ubwo ikibazo ntabwo ari abari muri Congo ahubwo ni umugambi wo mu Rwanda w'agatsiko ukomereza ku butaka bwa Congo. Nge niko mbyumva aho ngaho.
Ibyo ni ukuri ariko ni ukuri ko mu buryo bubiri. Buriya u Rwanda rukeneye ubukire buri muri Congo. Tuvuge nguha urugero nk'iriya pariki ya Virunga irimo ibiti udashobora kubona mu Rwanda kandi ibyo biti bifite imbaho zihenze zigurishwa mu mahanga yewe na n'ibihugu by'Uburayi na za Amerika. Izo mbaho zijyayo kibyitwa maribuyu. Hari ibindi byinshi, hari ibiti byinshi cyane hariya usanga biba ari ibiti bikomeye bifite imbaho zikomeye kandi zikenewe ku isi. Ibyo biti barabikeneye. Ikindi bakeneye zahabu zahariye. Buriya ntubona iriya mirwano bari kurwana birukanga bamanuka bajya gufata za Kiro bigo berekera za Mushaki. Nta handi bari gushaka, barashaka hepfo, hepfo ya Mushaki. Buriya ugiye ahitwa za Bihambwe niho ibirombe bya za Korota biri. Ukase biriya bice byo hepfo banyuzemo bya za Nyamwirima naho hariyo amazahabu. Ubugubo ugiye kwinjira za Warikare, Warikare kaye nayo ni amazahabu gusa. Uba ugiye kugana za Ituri ni amazahabu gusa. Buriya kugenda birukanka kuriya buriya bushushwe bwose bumva bemera gutega gatuza bagapfa ariko bagakomeza ni ukugira ngo bajye gushyikira ubwo bubuye buzababeshaho n'izo mbaho muri ayo mapariki. Ari nacyo gituma hari Abanyarwanda bataha babageze hariya bati tugiye kubasubizayo mudukorereye umurimo wo kutunekera FDRR, mumenye abayobozi bayirimo, mutubwire aho baba, tugende tubafate tubazane, mwebwe tuzabaha umutekano. Ariko ni ukubashuka. Serije reka nkubwire, buriya hari umuntu, hari umusore wacu wapfuye hariya, yari yarazengereje Abanyarwanda, yari yarabigumuyeho yanga kubana nabo, ndetse akajya n'abarasa muri ya shyamba. Bageze ubwo bamwoherezaho mwishywa we aragenda, naho hari umusirikare yakoraga mu gisirikare cy'u Rwanda avuga ngo aratorotse nawe araje nawe ari kuri misiyo. Uwo musore yari majoro yakiriye Iwarikare ariko yishwe n'uwo mwishywa we yoherejwe n'igisirikare cy'u Rwanda. burya nta kindi baba bashaka bari ukugira ngo nibura bacinte gaho hantu hari ingufu hari ubutunzi bashaka ngo bahagere. Rero ira FDR itaha mu Rwanda yataha bakayisubizayo babasubizayo bijeje umutekano ariko nawo ashobora no kuyaye amara gukoranishye bakamwica kugira ngo ejo atazabivuga. Nta nubwo mpamya ko abenshi baba bakiriho keretse abindizi babona yenda atari abantu bajijutse bashobora kumwoherezayo bakabaha amakuru ejo bakazamugarura ngo aratashye, ariko abanyabwenge baba bazi ko ari umunyabwenge agenda afite undi muntu muri inyuma ashobora kunamwica nawe. Rero urumva ko biriya babasubizayo babasubizayo kugira ngo bagere ku mugambi wabo kugera ku butunzi, bakanashaka no kugira ngo bica abakomeye bo muri bo kugira ngo ejo batazagaruka nabo kugira ubuyobozi basaba mu Rwanda cyangwa se bushakisha ingufu zabo. Urumva ni uburyo bwo kubaca intege, ni uburyo bwo kubakoresha ngo bagere ku butunzi. Yenda mbivuze mu magambo abiri yoroheje.
Ya nibyo nibyo niko nanjye ndawenda nabyumva byose kandi biranashoboka, kuko niyo nareba iyi process yo kugarura amahoro hariya ikintu cyo kuvuga ngo habe dialogue. Tugaruke kuri iki kibazo ko cyabajwe muri ubu buryo abantu bavuga bati utekereza iki kuri iyi mixage na brassage, nabyo barimo gusaba ngo banegosie na FARDC bajye muri dialogue za politique bongera abantu bashyire mu gisirikare cya FARDC. Kandi amateka twereka yuko kuva 96 kugeza magingo ya FARDC yabaye infiltre ku rwego rukomeye cyane rwo hejuru. Ni nayo mpamvu iyo bavuga ngo ifite akavuyo mu gisirikare, akavuyo ni akandi, ni akavuyo gateguwe kizwe neza n'agatsiko ka Kagame n'abandi bakorana nawe, ko kugira ngo FARDC ikomeze bakomeze bayifebrise bayinjiramo nk'uko ubizi. Ibi bintu byo kuvuga ngo dialogue bintegre izinyeshyamba mu gisirikare ubyumvute?
Yego, mba brassage iravugwa ndayumva kandi ikomeza kuvugwa buri gihe, ariko brassage njyanyigira nk'igitekerezo gitandukanye n'abayivuga banayifuza. Brassage ku gihe cya nkunda hariyo bise brassage, hariyo bise mixage, kandi ibyo byose abikoranye na Kabila ariko ntacyo byagezeho. Igihe cya Kabila na nkunda bakoze iyo bita brasa mixage na keka, bahuza ingabo hari Mushaki na Goma se na Kicanga na Kirorirwa, ariko byarangiye za ngabo ahubwo zigize ingaruzwa muheto zimwe zinafatirwa muri CNDP zikorera CNDP. Ibyo narabibonye barongera bararwana. Inshuro ya kabiri CNDP byabayeho igihe nkunda aramaze gufatwa ari mu Rwanda, bakorana brassage na Kamanzi Desire, ingabo zinjizwa mu zindi zirabana, bantaganda bahabwa ubuyobozi, ba Makenga bahabwa ubuyobozi, ba Kabundi bahabwa ubuyobozi, bariya bari Kibungo bahabwa ubuyobozi, hari ba majoro, abandi bakagenda bazamurwa mu ntera agezwa makoronere. Ibyo ngibyo ndabizi, ariko uburyo byarangiye hongeye kuvuka intambara n'ubundi izamwe na ba bandi bagiye babagira icyo bagiye babacyo, babandika ba majoro bagira bate babacomeka mu ngabo za Congo ngo bakunde bagere ku cyo bifuza. Ubwo rero ndavuga ndi kuri ubu aho bigeze Congo yagombye kudakora ibyo bintu, bari abasirikare bose bari kurwanya Congo bari muri M23 bagahabwa uburyo basubira mu giturage cy'iwabo bakajya korora inka bagahinga bakajya n'igoma bagacuruza, ariko ntibasubire kwinjira mu gisirikare. Congo ikabana abasirikare ifite, ahubwo byanashoboka ikajya gufata abasore bakiri bato ikajya kubatoza bagakorera igisirikare nk'abasore bafite amaraso mashya, ariko ntisubire gufata bari abasaza binjiyemo n'imyumvire yo guhora bahungabanya igihugu cyabo. Njye nuko mbyumva ntago nabasubiza mu ngabo, ahubwo nabajyana mu giturage nkabaha uburenganzira bwose bakajya guhinga bakorora ariko bakava mu gisirikare.
Ya niko mbyumva, ariko itegeko nshinga rya Repubulika ntabwo rishobora gukumira umuturage uwo ari we wese. Bavuga bati kubera iki twebwe tukumirwa kujya mu gisirikare? Ujye unabyumva iyo tuvuze mu mateka yo mu Rwanda bati muri Repubulika ya kabiri cyangwa Repubulika ya mbere Abatutsi ntibari bemerewe kujya mu gisirikare. Uyu munsi urayibona kuri leta y'agatsiko ka FPR, tukabona indobanuro arizo zifite igisirikare ibyo bintu byateza ikindi kibazo nanone ariko kubyumva ndabyemera ariko bisaba yuko binaganirwaho kuko bavuga yuko ni uburenganzira bwo kujya mu gisirikare ahubwo ikibazo ni uko bakoreshwa n'ikindi gisirikare cy'ikindi gihugu ni ikibazo gikomeye cyane sinzi wenda niba ufite icyo wakongeraho ngaho
bo nacyongeraho bitewe n'uko itegeko nshinga ritemera ivanguramoko niyo mpamvu nakubwiye nti njye bari abantu bakorera kiriya gisirikare kirirwa gihungabanya umutekano sinabakoresha ahubwo najya kuzana abandi basore hazana barumuna babo nkabatoza bagakorera igihugu bagahembwa umushahara w'igihugu ariko bafite politiki y'igihugu ariko biriya bisaza bihora bihungabanya umutekano nkabyihorera nkabijyana mu giturage bikajya guhinga ese niba harimo abasore bakiri bato bataragera ku rwego rufite amaranga y'igihugu akomeye ku buryo bakoreshwa na bariya bagabo bo mu Rwanda bakomeye ku buryo bicarana ku meza bakaganira abo basore nabo nabatoranyamo nk'abakoresha ariko nk'abakoresha muri ubu buryo nk'abajyaniye obedari nk'abajyaniye hetiyo za kindu nk'abajyaniye kure bakajya gukorera kure aho bategeranye na politiki y'u Rwanda ngo bongere bakoreshwe muri ubwo buryo ariko bari abagabo babaye amajenerali amakoroneli amakapiteni bayoborwa n'u Rwanda ntago nabasubiza mu gisirikare kuko bariya n'impungabanyi z'umutekano umugani wa barashinda nta mutekano wabo n'impungabanyi z'umutekano ntabwo ari abantu bizewe rero buriya uburyo abanyekongo babakenga bati bano bantu ntitwabasubiza mu gisirikare nari yategeko ryatowe ryo kuvuga ko abantu bose bafashe intwaro bakigira abarwanyi batagomba gusubizwa mu gisirikare ntago baritoye bayobewe ku itegeko nshinga ritemera ivangura ahubwo burya ni nko kurinda akavuyo gahoraho muri Congo buriya muri Congo nanjye ubwanjye bunashinga umutwe agira abasore 10, 20, 30 ngashaka imbunda nkanirirwa niba mu giturage nkiyita generale nkiyita koronere kandi bikarangira ejo tugiye muri mixage ngo mbaye generale kandi ntarigeze nyikorera ntazi n'amafunzo ya gisirikare ngo agenda rero buriya bari abantu bakoze riya tegeko ari ukugira ngo bashake kurengera ubuyobozi bwabo ariko nanone witegereje uburyo bagiye babanaho muri buriya buzima bwo guhora batobangwa n'abantu batojwe n'u Rwanda bagifite politiki y'u Rwanda bari abantu ntago nabashyiramo nabaha uburenganzira bwo gukorera mu gihugu ibyo bashaka bagacuruza bakorora ariko ntago nabasubiza mu gisirikare nafata barumuna babo akaba aribo nshyira mu gisirikare bakajya babera icyitegererezo
urakoze cyane haraho nabonye Kabila nawe avuga ati ikosa twakoze muri 2009 ni uko nyine twemeye kuvangavanga aba bantu ariko byaje guhinduka akavuyo hari akavido kamaze iminsi gasirikira nyine bavuga ngo rayisi Kabila nyine aregreta inzira baba barafashe cyangwa icyemezo bafashe ndagira ngo rero ngushimire ku kanya gato mubonye mukamutuganirije ariko nizeza abakunzi baradita kuko nazongera kujya ntinda nzayongerageza rimwe mu byumweru biri ngushaka kugira ngo nawe udushakire akanya niba ari ibyanditswe ube wabisubiza niba ari amakuru ari aho watuganiriza uko ubibona nkaba nafata umwanya rero nkaguha nk'umunota umwe niba ari ubutumwa ushaka gusorezaho cyane cyane bureba abakongomani bureba n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda twese duhuriye mu karere k'ibiyaga bigari twifuza amahoro twifuza kubana neza mbere y'uko nkureka kuko amasaha akuze ijambo ni ryanyu
murakoze icyo navuga yenda naheraho ni ingabo za Congo ziri ku rugamba navuga nti nibahagarare kandi bahagarare bashikamye bari abagabo bababuze kurenga hariya kirirwe ngo bamanuke mushaki kuko nibagera hepfo baraba bageze mu by'u Rwanda rwifuza ubutunzi bwa Congo baraba bagiye kubusahura nibahagarara aho bababuze niba ngombwa abana bakure hariya babasubize yenda za Tongo bajye muri ariya makoro y'amajagi kuko aho ntacyo bafite barya keretse kwibimbaho zo muri pariki ya Virunga ariko ibitira shibuka ariko amabuye yacukuye burya bagenda rero nkavuga ndi nibakomere ku muheto bahagarare nk'abagabo barwanira igihugu cyabo ibyo guhora birukanka ntaho bajya bariruka bajya he kwari igihugu cyabo bariruka bajya nibahagarare barwane kandi barwane kigabo ndetse na leta ibafashe ibahe ibikoresho byose barwane kigabo kandi batsinde ikindi nakwifuriza abaturage bacu bo muri Noro Kivu na Sindi Kivu gukomera kandi bakihangana bakareka imyiryane bakareka kugwa mu mutego w'abanzi babo ahubwo bagashyira hamwe niba ari umwanzi binjiranye bagafatanya gutabarana niba ari ubabaye bakamutabarira hamwe ariko ndirisubiranemo ngo dore uyu ni umunaka uyu ni umunaka uyu ni umunaka kindi na Serge nabifuriza ibiganiro byiza kandi mujye mukomeza muganiriza abakongomani n'abanyarwanda kugira ngo basobanukirwe iki kintu kuko kiragoye twe nk'abatutsi akenshi hari igihe abatutsi bo muri Nord Kivu babayeho ari injiji zitazi kureba biriya bintu ariko ndakeka ko bari kugenda bareba kandi bazagera igihe basobanukirwe cyane nk'abari mu makambi bo inzara yiciyemo burya bari kugenda babona ko hari ikibazo uzi ko muri abene wacu baboje batwa amafaranga mu Rwanda hari n'abatagifata n'ifaranga rimwe kandi ari imbunzi kandi hashere yemererwa kubagaburira ubwo rero nabo barababaye baguwe nabi ariko bageze iwabo bajya no guhinga bajya no korora bakagubwa neza rero uko bigenda bizajya bigenda bidukururira kumva kandi uko mubigisha niko bagenda bumva nabashimira nanjye nkavuga nti mwarakoze kandi mukomeze mukore mukomereza aho ntabwo ibyo muvuga bizapfa ubusa murakoze
urakoze cyane reka ngushimire kuba tuboneye umwanya kugira ngo tuganirize nizere ko nta kibazo mu byo twandikiwe naba nirengagije cyangwa nibagiwe ariko nubwo wenda aricyo naba ntagarutseho twazabigarukamo n'ibiganiro byacu bitaha unyemere no ngushimire nkwifurize ibihe byiza kandi ukomeze wirinde bitewe n'umutekano mukiri aho ngaho ukomeze wicunge cyane nkaba ngushimiye rero niza kutujya kuganira mu bindi biganiro bya Radio Itahuka mwakoze cyane nawe ubutaha
urakoze nawe bye
arakoze cyane rero umuvandimwe watuganirije kuri uyu munsi tumushimire ubwitange bwe nongera guhamagarira abandi batandukanye hirya no hino bafite ibyitekerezo nk'ibi byo kudusangiza no kuduhugura no kutwereka uko ikibazo giteye kwandikira Radio Itahuka @gmail.com kwandikira kuri WhatsApp yacu ni 202-5097-6774 wifuza gufata ijambo ukambwira nkagushakira umwanya nawe ukatuganiza mwakoze cyane mwese twabanye rero kubagiye kuryama ijoro ryiza kurimo kubyo ku munsi mwiza mwese turabakunda kuri Radio Itahuka ya Serge Ndayizeye hamwe n'uyu muvandimwe w'umukunzi wa Radio Itahuka twabanye mwakoze turabakunda nawe ubutaha.